hay'adda gareeda iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayka qabatay barnaamijka nabadgelyo iskirka bulshada waliban goobro go'aan ku mid ah wakiilo ku shal dararan degmooyinka Khudr iyo Bardaala oo ku darera barnaamijka dan wadaag oo maalgeliya sahayada magaalada Baydhabo iyo weybal ka gobday tartan dood wadaag ka saabsan qaabkan ka faylo dhalinyarada oo ku qayb qaadan kara nabadgelyo waliban kaalinta koowaad galay Khudr meela kaalinta lamaad iyo galay degmada Bardaala gobolka Baay ankoreen haano kumide wakiilada ku shal dareere degmooyinka Bardaala iyo Khudr ayaa ku hadalay muhiimada yeelatar nabadgelyo bulshada iyo kaalimo ay ku leeyeen dhalinyarada deegaanka
ee waliban ka dareere ah Bardaala team
ee
la sameeyay lidigi policy ama legislative sharciyad dawladda intii in digid ee online ka taragali dadka leenka saw marjalaasid group iska policy iyo ongoing eh kaas oo ogolaado ama policy iyo government iyo mayliin heer hoosaati iyo may bajare dastuur lamada banti la ka dara sharciyad dhikaayan intii nimanku inclusive la ku soo bi in la soo bi oo bulshada qaybti iyo ka galan door iyo ka qaadan saas haato xuquuqdii la hayeen iyo liability xigeliya
maxamuud mayo maxamed ali yar ha degmada xuduran ku socda dadkii barakacyaalka hayay koy dawladda may ba qasabka ah maadaama ay masuuliyadti ay qaadati dib u dejintii aan soo bid anti sharciye loo ka ilaaliyo barakacyaalka anti dawladdan soo bid oo linka ka hadgudubo korna dhabaato ka linkaga soo bii korna cidifadaas walaayfadaas ka dhaas suubsado korna lankaasoo isku dareeroon hanu isku dhamaaro korna system dawladeed han maro qofkiin kooyan
dhanka kale ku kumade gudiga qaybtu ku haya kulan ku hadalay nabadgelyo iskiro ka bulshada iyo ku hadalay sada kaalimo barnaamijka yoon shal galin degmooyinka Khudr iyo Bardaala
Bardaala mayba aruursatay 88.2 markis Khudrna mayba aruursatay sida lagu aamiyay 92.5 top speaker award ka intee wasa leen sharaxa waana lagu doonsiyo Cabdullaah Isaaq oo Bardaala ku socda
anka dambeyntii Mustafa Maxamed oo kumide maamulka hay'adda gareeda iyo faafayn ku bi u jeedka lagu leeyay barnaamijka nabadgelyo bulshada
dhalinyarta dafnida meel ka qaar ku mid ee way baadeen debates oo qofna jiray oo qofna Bardaala Baydhabo iyo Khudr oo issue based dialogue hay oo youth ka qayb galay Baydhabo 25 ee Khudr 25 iyo Bardaala 25 maybe intii oo meelada tafadi oo qayb galan lukiyaa ee muhiimada oo meelaraay in qaybta oo governance ga maybe anti oo la inbaaw galay youth ka oo siyo influence kala hadalahay inclusivity ga dhinig oo ee dhinig dawladda silmid ee meelaraay ee sidii oo si ay ugu warhaayaan DC's ki qaab oo loo form gareeyo iyo sida oo ku mid nagada lahayn macna baatan ku hadal